nagenza mahanga niruka inyuma yabakomeye ponene ko haru wamfata akankomeza hakugeza ponene aramuvuze sinigeze mbono umuntu uhwanya nawe Yesu wehema na urakomeye urakomeye Hallelujah mana we Amen na Yesu ezina yawe ni juba we urakomeye urera manani wowe mbaraka sachuma we Hallelujah urakomeye urera mana urakiranuka izina yawe ni juba we si yose ukufukamire mana we urera mana urakiranuka Hallelujah amen aratawurera Beshinu bubashe izina ryawe data Niba kikuvuga rumwe izina ryawe Barihindu yubucuri mana we Turagutabaza data ngo umanukire mu mitima yacu Amatabaza yacu Uringeremo amavuta umuco wawe Utumurikire kuko data we Urera hauri sengesho ya buri mundu kizera Haleluya mana we
Nunca